Even though life is hard, our life is hard, our life.
AM Records. When I struggle for so long, everything goes wrong. Hold on and be strong. Yo, yote mbea ujone dunia imebeba mengi. Tamaa so kizazi mzazi wiva. Kila siku tuko mtaani so good life hatupendi. Sina mina kaswe zagi kwenye brief. Stay true, be real, dema nita still with me. Tena juu ange kwa nani kamziki usinge kwa deal. I'm ill, life isha nipotezi aga kill. Kwanu naibu anagombana kwa tu kill aga kill. Ni hame kitana jitahidi na siwezi. Siku inapokwisha na shukuru kwa mwenyezi. Umri ngechagua ngesema hapa si ongezi. Majukumu yanakuwa na pungu za unya. Asante Mungu huyu mtoto sometimes na choka feeling. Liza nindatizo na punkuta nime chilling. Na nipa mapenzi hata kama sina shilling. Smart time na nimechoka kusubiri.
Even though life is hard, our life is hard, our life. Please cut it down.
To the top came from the wrong way. Kila siku labda kesho na kesho haitokei. Kila kitu unachopanga mwisho siku kielekei. Paka unaisi labda koko Mungu yeka better day. Sali sala zote na dua ushamaliza. Jai kaya mbali we sick ya mijiza. Kwanza kaya mwisho wa mwisho akaya mbele. Jana sembe leo sembe jilani na peta. Matatizo yana yana na yana haujatatua. Eji yako niki yana la mwili umepiga. Nyumbani kwenu wando mlezi na ulipasa kulelewa. Nka umekabizi wa yezi na mchezo haujawelewa. No matter wapi unakwenda they are all after you. Wanatazama maisha yako and everything you do. God watch your back whatever you're going through. Be strong woman, there the day for you too.
Even though our life is hard, our life is hard, our life. Please cut it tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa. Please cut it tama.
Haiko fair, hii mwanangu imemtokea. Ye ni innocent man, anozea segerea. Jembe lake litumiki kagita la babu. Familia yake imemisi na inawish angetokea. Alikuwa analipa bill, mewachanganya kill. Sometime wana kipigika maskana na let a deal. We miss you nigga, love for you nigga. No matter where you at, I got your back my nigga. Wish ungekuwa hapa, memzika Rafa na Joe. Machizi kibao mtani, Salum na Big Paul. Wana olipige mchongo kote wanafa. Zile pra 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 ndo wana kauza roll. Yo, but life still goes on. Tane kuna deal na rose yuko mkonon. Niggas wanna die kila bada nusu saa. Na mademo pendo yana mtane wataki buza.
Even though our life is hard, our life is hard, our life. Please cut it tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa. Siku moja nitapata.